kutwera buli omu mugamba ebyamanja kubanga mbikuma leze engeri gyempepeya yegwe eyamponye naku engeri gyempulira sanyu lya buli lunaku Sabuka wabalo li mwana wa mama nze mpulira sanyuso tuke limbanga yakazalwa nge yakakulaba okusoka okutta omutima n'ogusiika mu lulimi olwangu ndi bukiika gwe namba noli mu kisooka
Bye.